Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumare sappo didi lewru décembre hitande 2014 sappo jeddi yande dabri masilimaaji debbe jonjottu nono do kabaruji di hande yo Umar Waygalo Sekirabe on compétitu wiide dum woni hande hande o jamana way jottinde hakkilaaji mu en wiide jonte e bolade de tummi Mali fo e mangal mudun non kambe dum hono no kuminibe kibaru cellal bebe kolitiri le Mali do ka fa hande ko koliti wiide hen jamawan hani wattande dum hakkile sabbi de nyawo wadda e leedi meeden di fe miccita de wiide to lagine to o woni dum wadi so hono dum woni dentengal balé sukabe jokkobe kuminibe kebal le adnar ala ndu fu kambe do politi wi de be ngattande hen koyde mabbe faabe kaba e jonte e bolade kanko dum wonono ministre Mali kumini do hakkune Mali leedele goddo o noddi dum won hono dum won hejaabe yimbe leedele tiagal leedi ndibe gombe le Mali dobe o noddi be o foccintinibe dum wonono ko tonga e jewterde Algérie to ko noddi be dum woni Kenya so hokkibe kabaruji di yimbe le dum wonono gombe tiagal leedi ndibe tiagal mudube kuliti wiide to diwoji men di kodata to ko foti dum won hono doro guuji bondi dibe noddirto ko kayin di ko foti podde mudum chapade jenay e go dum woni ko nanga to hollitam biede gaddo be dum be beddu dum wonon yibele jagotobe kanyu en iwur heddirto be resultat so ngari gaddi dum leedi meden di tiagal mudube kuliti wiide altinere de dum won dum wonon kilo ngaji didi dum do fu doro guuji bondi dibe noddirto ko kayin di dum won hono denobe leedi meden di dum woni ko be nangi sekirabe bismillah modon e hedade handen hande o ko dum woni laamu ko be kuliti wiide hen ko jonte e bolade de timmi le leedi meden di hollitam wiide du dum woni hono neddo goto nangano le doctorore de o kanko e hore makko o santinama fo o yoppitama non be kuliti wiide le hen dum wonono suudu men ministre humindu cellal e leedi meden di hono wori barke sise
gollirde kumaninde kabaru cellal le Mali do holliti wiide yimbe jeego yon woni ko nyaw jonte e bola o nangi le Mali do ka OMS holliti wiide yimbe jeddo yon woni ko nyaw jonte e bola o nangi le mabbe di don tawrama fa laabi Mali leydi jeegobo le ruunde Afrique bangal mudun baleri woni to nyaw jonte Ebola o naati OMS holliti wiide yimbe ujunaji jeego yon e temede njoyon e chapantati e tati woni ko nyaw jonte Ebola o wari leede leede tati de nyaw jonte Ebola o jali fa sanne don woni Sierra Leone Liberia e Lagine suka pamoro iwrudo Lagine o kanyun sabbi mbini nannugol nyaw jonte Ebola o le Mali do e lewru octobre bettindu ndu on wattu goto jaati almami iwrudo Lagine o dun naati kanko raabini yimbe joyon maybe nyaw jonte Ebola o le wattu joni o hollitama wi'ede nyaw jonte Ebola o laabayi le Mali do hono dun labbinira wiide nyaw o timmi le leyde godde hono Nigeria e Senegal
hande hande o hollita wede wala fuddo jonte e bola de ngoli Mali fu e mangal mudum kanko dum hono gonnodo sawrede o du wiyama o santinama fo hoti le galle mabbe wakkati jono ko laamo holliti wiide le hen fa hande den kani wattandi dum hakkile sabbi de sa ƴewi dum won do jonte de ngoni do de godda dum won hono le leedi meden di fe kanko markate dawo yo njodo kabaruji dum non suudu ministre humindu cellal le leedi meden di kede ko Ousmane Diko faccintino on do hen
alkamisara kanya me joppiti didabo cikitana da so mi nyaw e bola o nenna caddi mako ja fa laabi tati tawama o hebalimo ele mudun laamo hokki yamirore honjotobe jopita o do neddo yudun kabar lobboka dum e tawede watta so yimbe jaara tagal dabareji habde o do nyaw nenno cektano kebnodo nyaw o jopita ma kenge joni o kana ndomen do e nyalaade chapanne joyi so tay nyaw o hebali fay goto le meditan andama e bola laabi e leedi ndi joni do gomido mido le gollirde humaninde cellal do sigaso do kanye e kumanido kabaru daranade nyaw o ene gondi e yewtade kala do docteur en joina do kerol leydi mi
on andirdo no dum wonono sukabe jokkolbe kuminibe kebe le leydi li adnar Allah ndu folita wede kambe do be gonde wottude koyde mabbe faabe kaba e jonte e bolade be tiaki din kabaruji fu dum woni no e bemme me ande kesse debe noddirta internet be tiagal mudo do holita wede be ngara hokkude kabaruji di yaade dum woni le radio ngaji fa yottu yole tele ngaji honno jonte e bolade en gorino kanko sidi yatara o yo horejo waldinde dum won do bamako do holiti wede wakkati jono ko neddo goto dum woni hono mo nyaw o wonno e mudun do bamako do ko santana ko holiti wede be beltiki do hen sanne kebe mo kanko di yatara o jati
minen midan bamako do gilla dubi tati kammi don golla midon gondi e gollude e hala nyaw biyetedo Ebola o gilla lewru ut jabbino ndu wiyama Ebola latiki nyaw mawdo aduna fo an han darade mulum minen bamako do min darken min gadi kulleji kewdi yalla nyaw ana timma e gendi ndi min mojjini video jaltinado e tele biyetedo Africa video o yalti le bamako do yalti dungendiji kewdi le Afrique yalla yimbe ana pama ko nyaw o wonani ana pama ko be poti wande fati e keba nyaw o kulleji goddi du ko min anni wande e hala Ebola o ka kom fu bilta kita fo min bawa nanude hunduko amin e fu e hala radio
sekirabe do bay neltirdi mi joji modo dum woni hello amen bemal ande gal min noddirta phase Facebook go
tamani
kanko jiha dinke dum won hon noddirta Mohamed LTLMC o ila France wari mo dum won lesa ha leedi med indi holiti am wiyede wakkati joni dum way hoyfinde dum woni jiha din kobe gombe lesa ha leedi med indi kanko dum woni Mohamed LTLMC o micciteden wiide inde makko le walde o mo noddire dum woni Abdul Kadir Ould Amrno buri anditirede som habe wiyama du kanko woni dum won hon burdo fu bamande jiha din kobe yimbe le dum woni le lamo gawo wakkati joni dum o do be koliti wiide dum wada du hono so bomboje pusoje tonde so de an wada du so bombo je pousore ton de wakkati jono so de jara tiagal kanko Serge Daniel o yo journaliste RFI yo balli fitodo dewti dum Bilal Ag Intala jatti noddi mo kede ko barke siste faccintino do ko hali do hen ko
dun yo hunde jogine nafa fa sanne ko be jaadin ko be bonanda be fa sanne gondi e warede ko e be kani famude wiide to be goni fu be darteten be jiite be bare fa be laaba kanko Ahmed Talemsi mbarado o omo gollidanno e jaadinke mawdo iwowo e leydi Algerie biyetedo Mokhtar Ben Mokhtar omo gollida dun e fedde jaadin ko be biyetende Almurabitun o goto e horebe mabbe kanko hokkoyta be nyamdu kanko nabanta be kaaki kabordi fa yottoyaade e yimbe kabotobe denno mayde makonde an wayi waddande be torraji mawdka dun hana holitide en wiide bonandaaji jaadin ko be timmi leysa hangal
kambe dum wonono korobe leeyi laamu mali obe kolitiwde wakkati jono hono kasun kobe nangabe wakkati de baranno o jiha dinke onde sa jeeyi dum wallambe wakkati jono no be landiro kasun kobe hono golleji mun en jaati non be kolitiri wiide do communique tagal mudum mi halni hono do kabaruji di puddanno do kanko dum wonono ministre mali kuminida hakkunde mali leede de godde mobe noddirta Ablaye Diopo noddi dum wonono hejjaabe leede le gombe le mali do be fo noddibe do famminibe hono ko tonga e dewtere alzende ko tawede hono won tobbe dum woni cendude hakkunde laamu o kanye dum woni gube me de fu kanko Ablaye Diopo wi hakkille makko mo mila hono kaldale kawrangal ngal feewa jaati kede ko barke sise faccinti non
Ablaye Diop ministre kumani do biltugul kabaruji hakkunde mali e leyde godde o holliti wiide de jonde tatabere kaldal e kawrol hakkunde pelle murtudde e gouvernement o sabi bini labbinde kulleji kewdi tuudi nodi taggal dereji di horejo kejaado newno kaldal e kawrangal o holliti wiide kanko mo tajuru wiide jam nyibudo hemteten fesu tawi amana pelle murtudde juhimo le jonde cakitinde de kanko Ablaye Diop o facciti fa labi wiide gouvernement o sallaki dewtere nde ciurobe dental leede aduna be holliti ka o holliti tan wiide tobbe an hen tumoje fa sanne den tobbe woni yawtade talkuru sariyaji malindu e herintinde region ngaji sahal malidi bere fu sumunde hen dum woni inde azawad nde ka kanko ministre Ablaye Diop o holliti wiide hono bantere hore mudun pelle murtude dun hala mudun hanaka fe halede le jonde nde kasin dun o holliti wiide ko jali e jali ni gondi li sahal di fu anditita inde azawad nde denno kanko ministre o mo tajuri wiide be tobbe ngaran labbinede e ley watuji ngaroji di
ko foti poddele dum woni chapande jena e go on doro guji dum no dirta ko kayinde holitama wede dum nanga dum woni le to diwoji di kodata do bamako do aye porseno holitama wede gaddobe de poddele be furdu iwdi dum woni be iwri dum woni leydi Brazil to kambe yobe yimbe le Nigeria jatno yobe yimbe le jagotobe du chagal mudo du yama altinere jabbinonde ko foti kiloji didi ko kayinde dum hono doro gu bondereje mo bi ummi on do on do nangama dum woni hon le mali do jati nangube mo dum wonono kuminibe kibaru na gole leedi meden di kanko dum wonono capitaine yoro mayga o yo kumini do ton hono nangude din golleji tan o yoti di na des duño kede ko Ousmane Diko faccentini
on n'a pas fini
encore mentilaki lugaji kabe puddi yaltinda o do drogu faabe ciotta adude dum be gondi le wadude tufoye pamare drogu faabe madakoy yude Sao Paulo warda gamaliga dun ne dun andanama wadube dun jabi gollidede nanna be gondi e yaade ladde faabe yaltina koy tufoye pamare koy chapani joyo e jenaay be di handu chapantati e jetto kebama yaheede ladde debbe senegal o ana jogino kilo goto e gramuji temdere e chapande jetti e jenaay wattu warino dun de yini ka de yontere dum fuditi dum ana sulini so sukabe chunti o do dorogu sabe certan e cellal debbe senegal o ana e juude sare andina do heedi be nigeria be do ana to jiporde lanaji di woyi
tamani
tamani sejo tamani
sakiraabe jehen jeewen hodo wonni e réseau ngaji di holitaama wi to kuccala to illa dum won limgal sar wusin ko be ngal fuddi to kuccala to hono sukaabe jangobe to be joggi tiidallaaji sanne sabbi de be joppi jande de fe dum wonono ko saara mabbe koliti wiide do hen wakkati jono sukaabe do holitaa wende be joyle e koliji to faata hono janginobe be jaati no ko ngarta law na wakkati dum be mbasa warde feso mbasi warde dum be kebata ko be donko ko be kala do hen dum wonono wiide tan to limgal ngal to ton be taaji sanne jangal mudu en jaran fato kayto do non dentengal bale huminingal hakke bibbe adama le leedi meden dingal be doddirta ENT ngal holli tam wede be jehi to kayto kenyan ko woni faana mabbe du faabe pammina dum wonon yimbeele kaybe ko kambe laamobe pammiri do hen holli tam weddu dum woni yoga e gaajatiji mabbe di fu yowiki wiide dum woni fa jobdiji sar musi ko be beede dum yowiki dum wiide fa jobdiji dudu ponde tare keriya ko fu fati wadan do hen jangal mudu en garanti minire fa hedder sigaso do sabbi kiraabe holli tam weddu wonon kawrital lumo dido ballo jowi gal hono do demal dum fuddi ile kenya to kucca dum fuddi ile kenya to sigaso to holi ta we du ko woni faana mabbe faabe jafino dum won hakkunde demobe kanye jagotobe le leede meede fu gal kawrital dum gabbe dum wonono conseil regional gombe to sigaso tobe e gal hani wadde ton ko foti balde joy sakiraabe fa handen kedde hedade o kaddeten